mbosho naona Pamela wa Kampo. Niko single aje leo naona double. Nimekuona ndani sinikuone kando. Umejana bado ai gala babo. Sini dole demo kala papo. Wachaji wote nilisha wakati. Currency ni dola, king wanga ni bola. Just kama cola waka waka kama sign a switch lanes, sign a switch range, sign a switch chains, sign a switch lanes. Iwe ni morning, buda ma afternoon. Mi waga afternoon.
Eti mepanda saina cheza na mayuro. Private jet nikingia tuwa euro. Chafua meza na mizinga za Don Julio. Boy wa mta amekuwa pabichulo. Braga doshias, money talks tuko serious. Braga doshias, vitu si udu so malicious. Braga doshias, money talks tuko serious.
Where's the shame when there's money to make? Where's the shame when there's money to make? Na vile miuka kwa meza wana nimezea. Wana nimezea. Mate nae wana nimezea. Wana nimezea. Hey, kuyangu wanga ni akichele. Chunga ile crew ni ya mchele. Nilikuwa zero, saini na zero kada. Pesta zimeja utadhani pilu kwa bag. Saina switch lanes, saina switch range, saina switch chains, saina switch lanes. Iwe ni morning, buda ma afternoon. Miwaga afternoon.
Eti mepanda saina cheza na mayuro. Private jet nikingia tuwa euro. Chafua meza na mizinga za Don Julio. Boy wa mta amekuwa papichulo.